Speed, your man.
Fresh out from NigerRemix.com.
Hey, my dude. Behind me. Njengoba songena lapha yani yazi ukuthi kuzofika ne. And wenze uma ukuthi wena mhlawumbe nomuntu okumele umfonele ukuthi kanjani izofuna ukuthi uthune no lady. Ngoba kungenzeka ukuthi uma singena lapha nasinabo. Yabo?
Ah, macala siyabangena
man. Siyabangena.
Phezu kwabo mfuthu.
Sure, sure.
First ngena yini? Do you have ama chips?
Bafo. Bafo khaso wena man. Hey man, bela manje abantu ama chips man. Phezu kwala abantu.
Fresh out from NigerRemix.com.